ihambange twa bumnyameni izwi lami litumaye moyeni bathi ngeke ngiphumelele kodwa ngisadonsa ngisahamba ngiyababona abahle bangemuva ngiyazizwa izindlebe ziyakhuma izithatha mizi yangihlenga yagijima ngiyaphikelela abangithandi bangangivimba noma kanjani yaphumelela phumelela ngaphumelela phumelela ngaphumelela. Is it as I'm in?